abatwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri mikro Netienne Karekezi mu kiganiro muri isanga ku ijwi rya Amerika ikiganiro tuganira namwe aho muri mukatugezaho ibitekerezo byanyu mukatugezaho icyo mutekereza ku bibazo binyuranye bireba ubuzima n'imibereho yanyu. Uyu munsi turavuga ku kibazo cyo gushakisha akazi, ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu kuri benshi mu batwandikira. Natumiye bamwe muri mwe mutwandikira kenshi mutwumva buri munsi ku maradio yanyu.
Nitwa Tuyisenge America Fidele, abandi Rwamagana, abankorera Kiliziya Orthodoxe Diocese y'u Burundi n'u Rwanda.
Ndabasuje cyane bwana America Fidele Tuyisenge, murakomeye aho mu ntara y'Iburasirazuba?
Turakomeye.
Itwatumiye kandi
wanyita Petite Zambudu, abamereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Urakomeye cyane aho mu mujyi wa Kigali?
Ndakomeye.
Itwatumiye kandi uyu munsi ikanyenzira?
Nitwa Kanyenzira Cedric nk'abandi Musanze.
Urakomeye aho mu majyaruguru Kanyenzira?
Nta kibazo, turashimana.
No gushima Imana.
Nitwa Niyonzima Alfred, abantuye mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba, kandi n'umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo inateka mu bijyanye n'ubukungu n'icungamutungo.
Alfred Niyonzima, ndagusuje cyane, urakomeye aho Ikibungo?
Ndakomeye kandi namwe ndabasuhuje, kandi nishimiye n'ubutumire bwanyu muri iki kiganiro.
Natwe turakwishimiye kuba wabyitabiriye. Ntibyoroshye kubona abantu nk'amwe b'abanyeshuri. Reka nguhereho, wowe uracyiga amashuri, birumvikana ko mu byo ureba cyane no kugira uti ndangiza nzabona akazi. Ikizere cyo kubona akazi ufite ubu ni ikihe, Niyonzima?
Murakoze. Kubijyanye no kubona akazi, nubwo ndi umunyeshuri muri kaminuza, ni ibintu bikomeye cyane, kubera yuko nk'ubu narangije muri 2011, ndangiza n'undi mu bijyanye n'ubukungu, ubumenyi bw'isi n'amateka. Nubwo narangije amashuri atandatu yisumbuye, ariko kugeza uyu munsi nta n'ahantu ndabona n'akaraka. Hari abarangije mbere yanjye, bose duturanye, ngenda mbabona hirya no hino. Hari abarangije za kaminuza, abarangije za kaminuza wenda bapfa kugerageza na bize dekasi, ariko nabwo ubu bavuye ku isoko. Ariko abandi bize ibindi bijyanye wenda n'andi mafakulti, akazi karabuze ku buryo na n'ubu ngubu mfite ubwoba. Nta n'ikintu Leta ikora ngo ibe yanadufasha, n'ibyo byo kwihangira umurimo nta gishoro, ntaki, nta polisi Leta ishyiraho ngo wenda turebe ko twazava muri ubwo bushomeri twihangira imirimo. Ni ikibazo gikomeye. Icyizere cyo cyarangiye.
Amerikare Fidele Tuyisenge, wumaze igihe mu kazi, ariko iyo ureba isoko ry'umurimo hanze mu Rwanda, watubwiraho iki muri iyi myaka turimo?
Iyo ndebye isoko ry'umurimo mu Rwanda, usanga ryaragutse. Gusa ikibazo gihari ni uko ntabwo navuga ngo ni ikibazo, ariko abashaka akazi babaye benshi kurenza akazi gahari. Ariko imitangire y'akazi yagiye yoroshywa, gusa abagashaka bakaba ari benshi. Ugasanga nanone icyo ngicyo nicyo gituma usanga hari abashomeri bahari benshi, ariko amashuri yabaye menshi. Za universite, kera hari universite imwe, ama secondaire. None ugasanga rero icyo ngicyo gituma usanga imyanya y'akazi ni mike ugereranyije n'abantu bifuza ku kazi. Ariko mu by'ukuri ibijyanye no kugasaba byagiye byoroshywa, gusa ikibazo kikaba ari icyo ngicyo cy'umubare w'abantu benshi bagashaka.
Ye, ni ikibazo uzamuye cy'abantu benshi. Kanyenzira Imurani Rutaro, nawe niko ubona ikibazo?
Ndi umushomeri, narangije muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi kampisi ya Rukara, ariko nanjye ku isoko ry'umurimo feye icyizere ni gihe cyizere cyo kubona akazi ni nka 2%, kuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze abantu barangiza babaye benshi. Mu burezi niho harasigaye imyanya, ariko nabwo twabaye benshi. Ubu nubwo byorohejwe turi kudepoza ku turere, ariko nabwo icyizere ni gike bitewe n'abantu benshi bagiye biga, batubwira ko bazakora bakituma kurigije amanota. Ntabwo turategereza abategereza ngo bazaguhamagara ubibone, kandi nabwo wenda bafite amanota menshi. Sinzi wenda ikintu baba bakurikiza, ariko ikibazo cy'ubushomeri hanze hagiteye ikibazo.
Muravuga ubushomeri, ariko hari n'abatanga ubuhamya bavuga ko hari ahagiye haboneka imirimo, gusa ikibazo kikazamuka mu gutanga akazi. Hari ibizamini byanditswe bikorwa, hari na niza interview kuvugana na mukaganira amaso kuyandi. Gatete Jean de Dieu, wowe mu byo gushaka akazi aho ubona hari ikibazo nihe mu Rwanda?
Kibazo gihari uko mu Rwanda uko ukeneye kubikwe yabakenera akazi bagenda barime kandi ubona akazi ari gasa.
Icyo bakivuze
ni areba na kandi kibazo kwigamo ukaza kwiga nta kazi ubona uzabona ukabona ni ikibazo gihari kandi ukabona ubundi akazi abagafite nk'abaza imyaka bakora nta mpinduka ukaziwamo ugasanga mbese urukomere. Ni ikibazo gikomeye
twari twakivuzeho. Nari nifuje kuba twavugana namwe mu bashinzwe ibijyanye no gutanga akazi ntibabonetse. Ariko Amerika Fidel Tuyisenge, ikibazo cy'ingutu abenshi bagarukaho nk'ibi byo imitangire y'akazi ubwayo ubona ite yite?
Imitangire y'akazi urebye pro ubona ariko ni ikigonga wa mukenshi ni experience nese ni gute niyo tuvugira kuri asuri hanyuma 2012 tuvuga tangiye kujya kwa kazi ni uyu ahara kazi abone se gapiganirwa ni experience
kandi
experience ni wayo nuko ara kaza kwa experience ibona gutewe n'iyo nakazi wako wewe ugasanga nta hantu bari kwa experience ni asuri cyangwa kuzamura nta hantu wigeze gukora urumva nta kazi wabona ubona kuri uwo kazi ukabona abavuye mu kazi babona yenda sasaba nuge yenda kugari gupiganirwa ariko ari ko kwifuza wari wajya uko afite na experience
noneho yego
bamwe batigeze bakora nako wabona.
Inzitizi ziboneka cyane mu mitangire y'akazi, wowe ukunze kumva abantu bavuga wabonye wahagazeho, hari abavuga ikimenyane, wowe ibyo wabonye ni ibihe Amerika Fideli?
Jyewe icyo nabonye niyo experience umusore cyangwa umugabo avuze, usibye ko iyo urebye imitangire y'akazi mu Rwanda nk'uko navuze ngitangira yuko yagiye yoroshywa, ikibazo gihari ni uko ya experience baheraho hari abantu bitakabaye biteye impungenge. Experience yagombye gufatwa wenda nk'imyaka umaze mu kazi, yagombye guhera ku bushobozi umuntu afite. Urugero nk'abanyeshuri, hari abanyeshuri bagira za responsabilite yabaye doye, hari ibintu yarahagarariye ubwo ari ibintu bakita informer, ariko byagombye guherwaho bigashingirwaho noneho bakaha akazi umuntu koko ubikwiriye afite icyo nakita background ikomeye ijyanye n'ako kazi. Rero bikajyana na cya kizami bakora bandika cyangwa interview, akaba ariyo kwisobanura. Icyo rero kizami cyo kwisobanura ubundi niyo kigombye kugaragaza neza icyo umuntu yabaye ashoboye, kuko kwandika hari ubwo wamugani hari abavuga bati hari uwaba yakiguyeho sigeka ibyo nanone ntabwo wavuga ngo ibintu bifatika. Ariko rero kugira ngo abantu ubamare amazeze, ubamare impungenge, icyo kizami gitangwa cya ekri cyo kwandika cyagombye gutangwa, noneho nicyo cyo kwisobanura kiyitirije nacyo kigatangwa. Kuko akenshi usanga ni ikosa ngiye mbona ku giti cyanjye, kuko cya kizami cya ekri
cyanditse
nubwo kuri icyo kijyanye na ekri nabyo mvuga ko babyoroheje, kuko mbere ikigo nicyo kitangiraga ikizami kikanakikosora kikanatangaza amanota, ariko uhajeho biro de consultance yo gutanga ikizami. Ariko noneho havuga ngo hari umuntu ushobora gutsinda ikizami cyo kwandika uko yaba yagikoze kose, ariko ugasanga nta experience afite yandi igaragarira mu buryo yisobanura uburyo azakora ka kazi. Rero nkumva yuko aho hantu hari ku giti cyanjye nabonye hariho icyuho.
Noneho
ibyo bizami byagombye gukorwa byombi, kusha gusanga ari utinze icyo cyo kwandika yajya mu cyo kwisobanura ugasanga ararya indimi, kandi ubwo ugenda ugasanga arimo arahuzagurika mu kazi.
Twari twasabye abantu benshi kwitabira iki kiganiro cy'uyu munsi, hari abatabashe kuduha telefoni zabo ariko baduha ibitekerezo byabo. Hari nk'uyu wagize ati mu Rwanda ruswa mu kazi irakabije pe, noneho gasigaye gatangirwa ku murenge, ikibazo cy'abashomeri kirakabije, udafite ugusunika nta kazi wabona. Nkubajije wowe
ngiye ko mutamije ijambo
wowe urinde
Alfred
Hanyuma Alfred Niyonzima w'icyo kibazo kivugaho iki? Kikimenyane mu kazi.
Ikibazo cy'ikimenyane rero uko gitenge nakoze ibizamini inshuro zigera nko muri eshatu. Natsinze ikizamini kimwe baramanika ku karere ntegereza ko bazampamagara ku kazi cyagiye cyari cyo kwigisha muri 2012 birangira nziremo aho nategereza ndaheba barinda batangira ntarahamagarwa ngo nge mu kazi. Kandi nafishije ku karere. Ariko nyuma naje kumenya ko hari abandi bantu bagiyemo. Icyo kibazo rero kira hari nukuba ngo hano mu Rwanda uramutse udafite umuntu gusunika udafite umuntu uranyuraho wenda ngo utanga ako kantu wenda kugeza ibukuru ibyo rwose gutegereza ko uzabona akazi ni ibintu bidashoboka ni ibintu bidashoboka kereka byibura nka kuri ya Lariga yatangaga ibizamini kuko Lariga ikunda gutanga ibizamini mu myanya ya leta za executive z'utugari cyangwa se mu bindi myanya ya leta ariko itajyanye n'uburezi cyangwa itajyanye wenda n'utundi tudomene ukuntu gihe tworoheje ukuntu wenda aho ngaho uko biri wenda binyura muri transparence ariko indi myanya yose cyane nko muri education ubu noneho bashyize amananiza ngo dufatire ku manota amanota nayo bagenda uyafite ugasanga bashyizeho nk'imyanya ine wenda kandi imyanya ikenewe ari nka 20 ubwo ni ukuvuga yenda 13 yose ni yaba abantu bafite abantu babasinika ngere nabo numvikana n'uwo nguvuga ngo wenda ngo isoko ry'umurimo ngo baraguye ngo bageze batenga ikibazo na experience ikibazo ntabwo ari experience ahubwo ikibazo ninde ukubereyeyo ubundi twese turiga ubu ngeze wenda ndi hafi kurangiza ndi hafi kwandika igitabo ndumva habura nk'umwaka umwe ariko niba amaze kubona diploma cyangwa AA muri education kandi ariyo myanya ihari akaba arimo abantu bari kujya mu kazi bafite ade batarize education njyewe noneho uyifite nkaba ntabona akazi ubwo se urambwira ngo icyo kimenyane nta gihari
iyo ni ingingo
rero umuntu ntabwo twumvuzanya kabisa
nta kibazo nibyo byiza niyo mpamvu tuganira ingingo y'ikimenyane hano mu kazi abanditseho ni benshi cyane ntarwo nasubira bose ngo mbarangize gusa navuga nk'uyu watwandikiye agira ati utari muri FPL cyangwa ngo ube uzwi n'abagiye kugatanga aravuga akazi ubushaka wasubirayo kare niko bimeze hano mu Rwanda kandi byambayeho bambaza niba ndi umunyamuryango ntiwapi kuva icyo gihe nta kazi kuko mu murenge ntuyemo ndabona kuko nge ntari umunyamuryango wa FPL bino watwandikiye iyo ngingo kanyenzira wowe uravugaho iki
yewe ndanavuga nko mu ishami ry'uburezi nanjye kuko aribyo ndimo
yego
mu myaka yashize kuko imyanya yo kwigisha yabaga ihari ni myinshi wasanga wenda akazi bagatanga mu mucyo pe kuko imyanya yabaga ari myinshi ariko ubu nko muri uyu mwaka kuko aribwo nanjye ndangije kuko imyanya ari mike cyane nk'ubu wenda nje nitanzeho urugero nagiye ndipoza ahantu henshi turere bakatubwira ko bazakuzaha amanota menshi yo ndayafite kuko nko muri combination yanjye ntamanota ya gatatu ariko kiritomo bagiye bakora sinigeze numva bampamagaye kandi baravuze ngo bakurikije amanota ubwo umuntu wenda akaba yakwibaza ikintu bakurikiza akaba umuntu atacyumvisha neza wenda nko ku bijyanye n'uburezi twigisha muri nine yazi na secondaire zisanzwe kuko wenda aho bitangirwa mu karere nta kintu cyarutwa kibamo cyane ahubwo wenda habamo ikintu cyitwa
kimenyane
ariko mu kwigisha primaire kuko byo bibera ku mirenge kenshi rero badepoza ruswa rwose ndahamya ko nta kazi wabona muri iyi minsi kuko na siridi y'uburezi pe nayo yaruzuye imyanya nta muntu ufite cyangwa ngo ube ufite na ruswa kuko na kenshi ushobora no kuba ufite ruswa ngo ukabona ukuntu uhita kubera ko nta muntu ufite nyine kubona akazi ntabwo ari ibintu byoroshye
ikibazo cya ruswa hari benshi bacyanditseho mu batwandikiye ari benshi cyane rwose ariko Amerika Fidele tuyisenge nkubajije izi ruswa zigarukwaho cyane iyo bavuga ruswa mu mitangire y'akazi muri make cyane rwose ni ikibazo kigaragaza kigaragara umuntu wese ashobora kuba yabona akavuga ati uko biri kose mu bantu batakazi bakaba batakabonye abakabonye bariya harimo ruswa biragaragara tuyisenge
ntabwo navuga ko icyo kintu kigaragara ngewe ndagakurikiza experience yanjye na systeme ziri mu Rwanda ukora ikigaragara ni uko hari udashyizemo amarangamutima ukareba nkanjye natangiye gukora kugira ngo guhera muri 97 iyo ndebye rero nkava icyo gihe hagera ubu ngubu ntari kinini cyane mu Rwanda intera abantu bateye icyo cy'akarengane icyo cya ruswa hari abantu ntihabura urundi runtu niyo mpamvu hari uzonde zo kurwanya ruswa ariko usanga ikibazo cyaragabanutse cyane kandi kuko niyo umuntu yagize icyo kibazo cyakarengane gashingiye kuri ruswa hari urwego rw'umuvunyi hari no mu gutanga akazi imifotera nayo hari aha uragenda ukayibwira akarengane wagize ahubwo nagiye inama abantu ko bajya bafite ikibazo nk'icyo bajya bakivuga gusa icyo navuga ubona abashaka akazi ni benshi cyane noneho imyanya ni mike
iyo ngingo twavuzeho cyane reka dukomereze kuri Gatete niwe umaze akanagira ngo wowe urebye iki kibazo iyo abantu biyambaje izi nzego zishinzwe kurwanya ikintu runaka kurwanya ruswa kurwanya akarengane bararenganurwa Gatete
aho kagenda ugasanga ikibazo cyawe uko cyagiye wakurenganura uramutse ibimenyetso yerekana watse ruswa ariko nanone usanga ibyo bimenyetso biri kuko sinumva uburyo wajya gutanga ruswa wenda kandi iyo umuntu yafashe ruswa sinzi ko waba ufite kamera ku buryo washobora kwerekana ayo mashusho kandi iyo urebye ntiwashobora gutanga iyo ruswa ntiwaba yizeye yuko ako kazi ari bukabona ni ibintu rero nk'uko mugenzi wanjye yabivuze niba ukizina neza hari n'ubwo ushobora gushaka n'uyuka utamubona bitewe n'uko udafitanye n'ukugira ngo akubarize uko bimeze
niyo ngingo nigeze gukomozaho gatoya kubera ko akenshi na kenshi ruswa n'ikimenyane birajyana kubera ko ntiwatanga ruswa udafite ukugeza kuwo uza kuyiha bikora imana ndi bwami urahagana he
Kigali mu karere ka Nyarugenge
Kigali mu karere ka Nyarugenge usanze tuvuga ku bijyanye n'ikibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda wowe iki kibazo cy'akazi cyo kubona akazi ko gatangwa n'ubushomeri mu bantu ni ikibazo ubona cyagaze gite mu gihugu cyangwa se ahuri
urakoze cyane kuri icyo kibazo mbajije ndagira ngo nambanze nkubwire ko rwose ubushomeri burahari mu Rwanda bukabije burahari cyane ntekereza ko mu minsi ishize minisitiri ushinzwe urubyiruko n'ikoranabuhanga aherutse kuvuga yuko hari ikibazo cy'uko urubyiruko rugera kuri 80% bari muri ya gahunda perezida yavuze ko tugomba kwihangira imirimo ariko imirimo bari guhanga iri kugenda ibahombera bagahita bongera bagasubira hasi
icyo ni ikibazo gikomeye 80%
shingaha bigahita ihomba urumva ya mafaranga na twa dufaranga dukeya bari bafite batangije ya mishinga urumva turagiye ariko ahanini abenshi bavuga yuko ari ikibazo cy'imisoro ihanitse rero urumva ko imisoro dufaranga umuntu yaba yitegeye n'ibintu bigoye ugasanga n'ubushomeri nyine buragenda burushaho kwiyongera nk'ubu abari kurangiza amashuri ubaze nko mu myaka nk'ine ishize ugasanga nk'abarangije amashuri yaba kaminuza yaba amashuri atandatu yisumbuye ushobora gusanga nka 87% bose ari abashomeri bicaye mu rugo
ntacyo bakora
nta kintu bakora naho ku bijyanye n'imitangire y'akazi rero aho wajya gusaba akazi ari hose udafite umuntu ukuzi nta kintu na kimwe ushobora kugeraho
ukomoje ku ngingo twaba tuganiraho mu kanya reka tujye tugendera ku mibare cyane uriya mubare wa 80% uvuze minisitiri yatangaje ko mu bantu bihangira imirimo mu rubyiruko 80% by'imirimo itangizwa ihomba ni umubare munini ndifuza ko twazagaruka mu biganiro byacu biri imbere ariko duhereye ku mibare nanone icyerekezo 2020 cya guverinoma y'u Rwanda kijyanye n'uko u Rwanda ruzaba ruteye mu nzego zinyuranye muri 2020 bavuga ko hazaba harabonetse imirimo idashingiye ku buhinzi igera kuri 1,400,000 mu mwaka wa 2010 leta yavugaga ko hagomba kuzaba hariho imirimo 500,000 idashingiye ku buhinzi mwese ngiye kubabaza iki kibazo reka nguhereho Alfred Niyonzima iyi mibare y'icyerekezo 2020 wowe uyivugaho iki urebye uko isoko ry'umurimo nibyo ndibwa amatubwiye bihagaze
ariko rero ngiye bari abayobozi baransetsa niba babicariye mu biro bagapropose ibintu bakavuga ngo bizaba bimeze gute nabanza rebe ni abahe bantu basohoka muri kaminuza buri mwaka bangana iki abandi barimo binjira muri kaminuza bangana iki badafite akazi iyo yicara akavuga gutyo ese ni iki leta ikora kugira ngo basi ifate ba bandi barangije bo ibateze imbere mu buryo bwo kwihangira iyo mirimo ese aka gasomo barimo bigisha ka entrepreneurship niko bavuga kazabafasha se nta gisho ese niba resources zihari bavuga yuko zigomba gukoreshwa kugeza ubyazwe umusaruro ikintu cy'ingenzi cya mbere ni capital muri capital tubona ibintu tugomba gushingiraho hari labor intensive na capital intensive bidakoresheje iki kimwe ukoresha ikindi kugira ngo ubone umusaruro runaka wifuza kugeraho ariko iyo yavuga gutyo nta capital yabahaye nta nzira beneka y'ukuntu bazabinyuramo ese nabanza rebe imirimo yatangiye kubura 2008 nabanza rebe bigeze 2014 nareba abantu bose barimo barira kubera nta kazi bafite none natekereza abanyeshuri bariyongera ntibahagara barakomeza kuzamura amarevu za kaminuza za ki none haravanguye 2020 2020 ho bizaba noneho bageze ku rwego rw'ubuzima ruteye n'ubwoba ku buryo n'abayobozi bizaba by'abarenze azanyura mu zihe nzira kuko aterekana iyo polisi azakoresha kugira ngo ibyo bintu bizagerweho ibyo bintu ntibishoboka ntibishoboka mu gihe bagifite imikorere imeze gutya kereka nibahindura nabwo bakitabaza wenda imfashanyo z'amahanga mu kugira ngo wenda bahe abo bantu igisho kandi nabwo bacunge imishinga yabo impamvu abivuga sinzi niba yarize ekonomi cyangwa yarize ibijyanye na management ngare ariko katubwiye mu ruhare rwa ekonomi cyane u Rwanda ruratera imbere gute muri domaine zose rurazamura income distribution mu ruhe rwe ese bo ntibicare mu biro bafata amafaranga nyine uko azamuka niko yumva ko n'abandi bazamuka ibyo ndamuhakane ntibishobora kuzagerwaho bakifite iyi polisi imeze gutya kandi bahindura imikorere
ye uvuze byinshi cyane rwose cyane niyo nzima kanyinzira imurane rutaro iyi mibare y'icyerekezo 2020 leta y'u Rwanda ivuga ko hazaba harabonetse imirimo idashingiye ku buhinzi miliyoni n'ibihumbi 400 wowe uyivugaho iki
ngewe rero ya nzuye ndakintu bashingiraho bavugiye mu mibare kuko cyane cyane uko imyaka igenda yiyongera niko n'abashomeri bagenda biyongera yabikomojeho abanyeshuri barangiza amashuri babaye benshi kubera izi za 12 zagiye ziyongera umubare w'abashomeri wariyongereye keretse wenda ntihabaho ikintu wenda cy'uko bakoherezwa kwikorera ku giti cyabo ariko nabyo ntabwo byoroshye kuko bisaba urushoro ntabwo sinzi wenda ku bijyanye n'ubushobozi cyangwa se n'ubumenyi kwihangira imirimo gucuruza ikintu kiragonga cyane ipatante imisoro kuri kwezi aho umutekano ugasanga ni amafaranga menshi umuntu atakaza kandi mu by'ukuri n'urushoro afite ari rukeye
ni rukeye
2020 z'u Rwanda rwihangiye mbona ahubwo umubare w'abashomeri uzaba wirongereye cyane ufite abashomeri bariho kuko uburebye abashomeri bariho muri 2010 ukareba n'ubu n'abashomeri bari mu 2014 biragaragara biyongereye cyane
reka noneho mbasabe dusa nk'abagenda twanzura buhoro buhoro nguhereyeho hamirikare fideli tuyisengereka nguhereyeho ku bijyanye n'ikibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu gihugu ni izihe nama wagira inzego z'ubuyobozi bw'igihugu zikurikirana iki kibazo uhina amagambo cyane turebe uko twabivugaho twese
ku bijyanye n'imitangire y'akazi nagira inama inzego za leta kongera cyangwa gukaza ikintu kijyanye n'ikoranabuhanga mu gutanga akazi bagatanga ibizami biciye mu mucyo kuvuga bigaragaza niba ari ibyandikwa izo interiviyu bigakorwa ku buryo bugaragara budatera umuntu gukemanga ushobora no gukemanga ikintu nta kibazo gihari niba bavuga ngo rariga ibikora neza siko ari urwego rwa leta kuki abandi batabyigiraho nagiye n'ubushomeri njyewe ndoptimiste ngendeba ibintu ku buryo bwiza mbona hari intambwe yatewe icyo nagira inama leta ni uku amasomo bigisha mu mashuri kwigisha amasomo ajyanye n'amashami abantu bashobora kubonamo akazi ku buryo boroshye cyangwa bakihangira imirimo ikintu batangije cyo gukiramo cyo bita ERPRC cyangwa amashuri y'imyuga bakakishyiramo imbaraga nyinshi noneho abanyeshuri abarangiza bakagenda bihangira imirimo noneho ku bintu bifatika atari ukuvuga ngo ni nako uzampa akazi bakagenda babyikorera icyo ni cyo kizatuma bashobora kugira intambwe bageraho ikindi experience rwose ngira ngo no mu bihugu bitandukanye ngiye njyamo experience ntabwo bareba imyaka wamaze mu biro bareba ubushobozi ufite background yawe leta rero icyo kintu yagombye kukireberaho kuko ahandi hari naho bagenda badepoza n'amasezi y'abantu leta ikabahamagara kuko ibona uyu muntu afite ubushobozi reka rero barebe ku bushobozi cyane noneho banateze imbere amashuri y'imyuga ikindi urubyiruko narugeraho inama ni uko bakishyira mu bakibumbiye mu mashyirahamwe bakajya bahura bakareba ese bakiteza imbere gute noneho bakanashyira nka pressure cyangwa bakagira inama leta ati mudufashe ibingi mudufashe ibi atarugora buri wese wenda yijujuta ku giti cye none bakora amashyira hamwe bajye bereka leta imishinga afite cyangwa ibitekerezo byabo leta ibafashe none leta ikora bavuga ati dore leta ntiyadufashije
ye reka duhina amagambo Bikorimana ni bwami wowe umwanzuro waduha kuri ikibazo cyanye ni mitangire y'akazi ndetse n'ikibazo cyaruswa twavugagaho n'ubushomeri mu Rwanda inama mwagira guverinoma n'izindi nzego zibishinzwe nizi
murakoze cyane icyo numva nagira aho nta ku cyanye ni mitangire y'akazi bacomeraho
zamurijwe
leta ni icyo nshaka gutanga inyunganizi na bwira leta kujyanye n'imitangire y'akazi niba banze bagabanye ikintu kijyanye no kuvuga ngo experience rwose nibagerageze barebe se umuntu afite ubushobozi bungana iki baba aricyo bagendera kuvuga ngo barashaka umuntu ufite imyaka runaka uburambe bw'imyaka runaka rwose icyo kintu ni cyo kintu kiri gutuma n'ubushomeri bugwira ugasanga ubushomeri bubaye bwinshi kandi nanone wagenda wagera muri ako kazi ugasanga ka kazi ntibagahaye n'umuntu wenda ufite n'ubwo burambe bw'imyaka runaka n'ubundi bagahaye wa muntu wabo bishyiriye rero niho bagakwiye kureba ese umuntu utwaye aka kazi abifite ubushobozi
icyo ni ikibazo
ubushobozi bagaha umuntu bakamuha rwose iyo nta kintu bitwaye ariko byaciye mu mucyo barabijyana bakabicisha hirya hariya ugasanga ni ikibazo
uragira uti ubwiru nibuve mu gutanga akazi byose bikorerwe mu mucyo ku buryo abakatse bose bagenda bumva ko byanyuze mu nzira iboneye kandi igaragara Alfredi niyo nzima nayo ngusabe twanzure muri make kuri iki kibazo inama mwagira leta kugira ngo cyane cyane iyi mibare ba guverinoma yavuze ko iza bagezweho ku bantu bafite akazi kadashingiye ku buhinzi yagerwaho hafi niye inama mwagira guverinoma
inama ya mbere nabagira ni ukureba level of specialization ni ukuvuga ngo icyo umuntu yize akaba ari cyo akora niba yarize uburezi akajya kwigisha yarize ibijyanye n'amabanki akabikoramo noneho icya kabiri bakareba ukuntu bahanga indi mirimo mishya cyane cyane njye nahita nsaba akantu kose kabaye ngombwa ko gatanga udufaranga niyo twaba ari duke nkareba diporome nkakoresha umuntu wize kugira ngo abone uko abona cya gishoro ikindi nkavanaho experience bakayivanaho noneho bakajya bareba ubushobozi bw'umuntu n'icyo yize noneho hanyuma y'ibyo bakajya babikorera ku mugaragaro ku buryo buri muntu wese abona ko anyuzwe niyo wanatsindwa n'icyo kizamini ariko ukavuga uti byanyuze mu mucyo nabibonye cyananiye ku mugaragaro bakindi bakagabanya ikimenyane kuvuga ngo nago nagushyira mu kazi nanjye mfite umwana wanjye urangije sinagushyira mu kazi mfite umwana mbere se waba urangije ibyo byose bakagenda babigabanyaho ikindi nkareba abanyamahanga bakora mu Rwanda ese ubushobozi bafite nta banyarwanda bo babufite noneho nkashakisha uburyo nagabanya umubare w'abanyamahanga bakora mu Rwanda ahubwo iyo myanya yabo nkayisimbuza abenegihugu kuko abo banyamahanga barajyana iwabo ntabwo bazana iwacu ibyo bintu babikurikije izo ntego bazigeraho rwose nta kabuza
ni inama nziza mugiriye abashinzwe gutanga akazi no kureba imibereho myiza y'abanyarwanda ariko ikiganiro birumvikana n'ikirekire cyane tuzagira kwa butaha muzabe hafi rwose tuzabiganiraho nawe ngo usabe wanzure kanyenzira imurani rutaro wowe wakwanzura ute
nanzura ikintu nasaba wenda nk'abayobozi babaye bamyumva ni uko bajya boroshya bakohereza abantu nk'urubyiruko rukihangira imirimo noneho ku bijyanye n'ibintu byo gutanga akazi cyane cyane mu kizame cya interview kiriya hakazajya haba nibura hari umuntu w'indorerezi utagize ahantu ahuri n'abo bantu bari gutanga akazi kuko biragaragara cyane ko abantu benshi batsinda ibizamini ariko bagira muri interview kumva ngo batsinze ngo nta bushobozi bari bafite ndakeka cyane cyane hari ahantu ku kizame kiriya cya interview bagiye bashyiramo umuntu w'indorerezi utagize ahantu ahuriye n'abantu batanga akazi byadufasha kurushaho ikindi ni uko nk'uko abayobozi babishyizemo imbaraga kongera amashuri y'imyuga aba bantu barangiza mu myuga nabo bajya bakurikirana bakabarebera mbese muri iyo myuga bize bakaba babafasha kuba babona ibikoresho bakaba bakwihangira imirimo. Murakoze,
ndabashimiye mwese mwe mwabashije kwitabira ikiganiro cyacu uyu munsi namwe kandi mwatwandikiye kuri iki kibazo cy'imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda mwese ndabashimiye. birumvikana kandi iki kiganiro kireba imitangire y'akazi n'ubushomeri mu Rwanda ntitwara ku kiganiro uyu munsi ngo tukirangize abatwandikiye mwari benshi abatwandikira kenshi kuri ikibazo namwe muri benshi ndetse niyo twumva imibare itangazwa y'ubushomeri mu Rwanda nkuko mwabivuze iyo mibare iteye ubwoba mwese nanone ndabashimiye mbifurije kandi iminsi mikuru Noheli n'ubunani mwese bizababere byiza mu ngo zanyu aho mutuye naho mukora kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi aha kandi niho radio Ijwi rya Amerika isoreje ibiganiro byayo muri uyu mwanya.